Sɛb vanenga yopoe soba, wintooga ne kiuga yalsame. Buwens niisb sẽn dag n be kãna tẽngã sɩngame n yɛɛsd Israɛlle. Dẽ a buuda nu naa taab noora yembre n na n wa zab ne Israɛl nebã. La wẽnnaam yeela a Jozue yaa, da zera beem ye. A Jozue ne a nebã yiime n tɩ zab ne bu-kãense la bu-kãens fãa zoeeme. Wẽnnaam kɩtame tɩ sapil n bɛd-bɛda lʋɩɩ n pa bɛɛbã la bʋʋs kiime. Zabrã sɩd yɩɩ kãsenga la a rɩka raara tõre. La zabrã sẽn wɩngã, a Jozue yeela wĩntooga yaa, yalsf sẽn bee wã la a yeel kiuga yaa, yals be la kiuga ne wĩntooga fãa yalsame hal tɩ Israɛl kamba tõog bɛɛbã. La raar ka tol n leb n zĩndi sẽn wẽneg ra-kãens ye. Wẽnnaam sõnga Israɛl nebã tɩ b tõog bu-wẽnsã sẽn dag n be kãna tẽngã.